President Yoweri Museveni akakasizza ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization WHO nti Uganda neetegefu okulabika ng'etuula ekirwadde ky'Ebola ku nfeete n'akinogaanya nti wabula kyankizo Uganda okwatagana n'amawanga ag'omuliraano okussaawo enteekateeka ez'ebyobulamu ebyalukala okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde. Museveni bino abyogeredde mu nsisinkano ne ssenkulu w'ekitongole kya WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Makago wa Pulezidenti aga Entebbe. President Museveni ategeezezza abakulu okuva mu WHO nti Uganda ekyali bulindaala era etaddewo enteekateeka ez'okutangira okusaasaana kw'Ebola naddala ng'ekwatagana n'eggwanga ery'omuliraano erya DR Congo ekimbe gye kyasibuka. Ono agamba nti ali mu kwogerezeganya ne Pulezidenti wa DR Congo Felix Tshisekedi okunyweza enteekateeka ezokakasa ng'Ebola tabuuka nsalo okuva mu ggwanga limu kudda mu ddala. Omuteeseteesi wa Minisitule y'ebyobulamu omukulu Dr. Diana Atwine ategeezezza ababadde mu nsisinkano eno nti Uganda wetwogerera yaakafuna abantu 19 abakwatibwa Ebola naye 14/19 bano bazingiramu abantu ab'amaka gamu abayingira Uganda okuva mu DR Congo ng'agamba nti wabula mu nnaku 3 ezaakayita mpawo muntu awuliddwa mu Uganda kye kimbe ky'Ebola kimuyodde. Dr. Tedros atenderezza obukulembeze bwa Uganda n'engeri eggwanga gye likuttemu enteekateeka y'okulwanyisa Ebola ng'agamba yeesigama ku bukugu n'obumanyirivu bwe lizze lifuna okuva mu Ebola eyabalukawo emyaka egiyise kw'ossa n'agalwadde agalala agasaasaana ku misinde egyayiriyiri agazze gabalukawo wabula Uganda n'egalwanyisa. Dr. Tedros asuubizza nti ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kyakwongera okuvujjirira Uganda mu by'ensimbi amagezi ak'ekikugu kw'ossa ebikozesebwa okulabika ng'eyongera okulwanyisa Ebola. Ono ategeeza nti kyankizo Uganda okwatagana ne Congo okussaawo ebifo ebigenda okujjanjabirwamu abalwadde ebiri munda mu ggwanga erya Congo era ebiriraanye ekifo awali abantu abalwadde olwo nno embeera oboolyawo enedda mu nteeka ekimbe ky'Ebola ne kituulwa ku nfeete.